Kunde boy.
Genius.
Flag, I got the recipe.
I want to keep you, I no go let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die my baby. Na ukinipenda, tajidai my baby. Nakomana zako kachiri, kachiri, ukibinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka mashuka. Asa baby nite,
uniteke, uniteke.
Nicheke kama mtoto,
uniteke.
Baby take, hapo ndo penye,
uniteke, uniteke.
Ninenepe kama mpondo,
uniteke.
No, macho yake lungu lungu akinitazama, na mimi nageuka nungu nungu, miba inasimama. Macho yake lungu lungu akinitazama, na mimi nageuka nungu nungu, miba inasimama. Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda. Ila kuna paparazi na basata, tusichapane madenda. Nakomana za kukachiri, kachiri, ukibinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka mashuka. Asa baby nike,
uniteke.
Nicheke kama mtoto,
uniteke.
Baby take, hapo ndo penye,
uniteke. Uniteke,
inenepe kama mpondo,
uniteke.
No,
uniteke.
Asa baby, minataka ni kukande.
Pinda, pinda mubongo, pinda.
Yani pinda ni kukande.
Pinda, pinda mubongo.
Nishikilie na mimi kugande. Ah, mimi napenda mgongo, ebu nipe nikugande.